Ay. Esa mnipigia moto, kwanza ni washio tiri, then letea atoto, ndo ni wapiyo adithi. Nilidhani tuko straight, kumbe nye bado mna kuleo miti. Usijali hata Samson, alipoteza nywele kipeleo miti. Then niendanga misi, ndo nikapate matichi. Then kasinga fununu, manze nilidhani buti ni mechizi. Ati buti ya kwanzisha injili, ati buti ya fanyangi injili. Buda buti ndo likuwa gampishi, walikuwa mseni lituma iliki. Buda pandishi otoje, ndani na joe umevaa kamisi. Wajifanya mzo wa keje, nandani umekaliwa na kalisi. Buda kabonge na kobi kihara, mwendele chucha na stories za para. Na mapila kwa na madhara, kazi ni kupea na tuko mambanga. Itishia moto sasa. Ai. Napo ngeze maji, hapo nifu. Ayy, esa mnipigia maji, na bdada make sure ni makali. Buda tu ulifuka boda, ndo tukapigia waraji. Sayi nafikiria bongo, buda na sibongi story ya nyasi. Na bonga kupanda basi, ndo tukapigia konyagi. Jigeli ni safi, buda ni choice kwa ngati. Mistari ni safi, buda lipuwa kipaji. Nusu mida, fika hapo ndo tupisha na kipaji. Basi nisuja fika, itabidi umechi mtaani. Jigeli na itinga, kanisa kitapena wenyo na ringa. Bila nilipiga, alijombona na koga na sifa. Shari attack, she just might go out and buy me a band. Just for the smash, shari acting like she very sadika. Ayy, squad. Love that whole squad, man. Azan. Yeah.
Roach leta yo maji, itabidi wakubali. Sini watu wa matangi, watu walali kwa kazi. Biz na chapa kambi, gang yangu ni wasafi. Plex na jaza za kazi, tunageuza ikambi. Tumelink magizani, Roach rada ni gani. Tuko shrap kariubangi, tuni mekari mahais walai. Saitu saina chapa makali sivuti mangwai. Naroga na psych na leta mavibes za mic. You moving in death for lens we die. Anadai many vibe lakini si die mavako za guy. Squeezy ni kubai, kavile mina dusai. Ndi kupate tuka high, wasio wana lose the mind. Ndi maana mina grind, nipate the bands live that's one die.
Ayy, yo maji sasa. Tradeze yo maji. Squad.
Roach leta yo moto, itabidi wa mesoro. Hakuna cha let's be friends, you come with the money or we don't pretend. Hakuna kuflex my net, if you in a net, we fish kwa set. Uwezi switch na the rest, unless ukae na vest. Ni aim, I'm out in Vegas, not Vegas. Anus, ain't a asom. In the asom of all the outcomes, yeah the legends I'm on. Come on, una die ku come on, I'm a two ku ride on. Niggas wanna die too ku hang on, no ku pull to Babylon. Songa songa mina surge na curve, check it damage large. Bonga bonga nita calm the boogie man, I'm the Jason. Gone with the winds, flows are wingin' as you wezi ku mention. Attention, I am Gavi, check it the game I own.